aduzi ife na mbone enu nke na enwere otu anyị ga-esi gbanahụ ya nke mbụ bụ ọnwụ nke ibu ọbụ nka yelo osisi na-emelu mfengel malụ mmalụ ịga nke ghọta ije Mala malo, ika nke hot DJ,
ika nke.
Yo 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 yo, aba professor ye, even full of talent. If you let no one in on him ya, banya dendo ga galilenka, oje go ga galilenka, wo banya ga galilenka, poka na wanya ga galilenka, mi bo bele wa mi bo keje. Come on, even now, your zibu, go your bona so long way up, puna so. But an even now, fuzibu, no for do not swim with our puna and Jeffa witches on your gang, go a teacher.
What did
you do? What did you do? No, 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 Ilili wulu ife balama Maka na nkwonye balo n'okochi Nye nwako ganye nudu mili n'ubochi nga Ibata nkwahu Ngwele gabielugu Ife ime uro na yutufu echi Kanjwagi opusi nanka Walo kwano yubo suluwesi Date full at 40 Ise full forever enolien Mkwa walu ya malo Ika nke otije
Ika nke Otije
Chukwu kelu mmamma Ojewe luwa ike ya Ogwa nkefa bolu bibi Anekwu noru like ya Oje noru nyala
Artificial ala
Anekwu noru nye lala Ojewe te utocha Nkefa bolu gani skin care Nyabu na chukwu kelu wa kelugi No melu misiketi wekegi Gibu mwata wanyi Malamalu Ika nke otije
Ika nke
Mama, ojawe te udacha, aneku none tude, onelecha netecha, aneku none techa, ojawe luwa ike ya, aneku none like ya, ojenu lunyala, mbu nkefa bolo transigenda, ya buna chuku kelu wake lugi, no melu misiketi wekegi, gebu mwata woke, malamalu, ikangi otije,
What
a fool.